uDokotela Umkhize nomfowethu uKhusibu Buthelezi Sheng. Bikelele kongqongqoshe bethu abakhona la, ngqongqoshe umama uNkosazana Dlamini Zuma olaphaya ehhovisini likamengameli, nongqongqoshe uKabazela uZweleni Lawrence Mkhize olaphaya kwaCOGTA kuhulumeni kazwelonke, bobabili-ke ngenhlanhla abaphinde babe yizakhamizi zethu la KwaZulu Natali, babaholi bethu kodwa bayizakhamizi zethu futhi. Bingelele kakhulu kumama uNompumelelo Sithole omelele umeya wemetro lakithi. Khuleke enkosini yasemadungeni labezitha sihlalo wendlu yamakhosi KwaZulu Natal, OMEC abakhona, OMEC uThusi noMEC uMadube wakancube, malunga esishayamthetho akhona la aqhamuka kuzo zonke iy'nhlangano ey'melelwe la namhlanje. Bingelele futhi ngokukhethekile, our recognition goes to the resident coordinator for the United Nations here in South Africa, Miss Tekele Thomas. Bonke omeya bakhona la, simbonile umeya wasogwini woku municipality nomeya wangale emlalazi, umeya uchiliza kanye nomeya uMageba, wonke amakhansela khona la. Kanjalo bingelele nakudirector general olaphaya ehhovisini likamengameli uDokotela uCassius Lubisi, o-HOD bonke abakhona la beholwa udirector general, sibezwile bamemeza la ukuthi bakhona bonke, nabasebenzi abasebenza nabo kanye nabeluleki ehhovisini likandunankulu, labo bonke abanye abanike abasebenza enhlanganweni zama-NGO kanye nazo zonke ezinye iy'nhlangano ezingekho ngaphansi kahulumeni, nalabo abasinikeze iminikelo, nonke members of the media. Bese ngokukhethekile bingelele esingabo la labo abavelelwe ile nhlekelele esizwe ikhulekela la namhlanje, nani nonke phakathi wakithi okhona la egameni likahulumeni wakaZulu Natali, siyanibingelela. Ngike ngaba nethuba lokuthi ngibe laphaya endaweni yasempangeni la bekade siyobeka khona, la kade siyokhulekela khona abantu bokuqala abasihambela kule nhlekelele engalethwanga umuntu kodwa eyalethwa imvula. Kuleyo nkonzo ngabeka amazwi engifuna ukuwaphinda nala, njengoba ngizobabeka la befundisi bami, ngizoxolisa ngaphambi kokuthi ngikwenze lokhu ngoba ngiyena umgcotshwa kaThixo, kodwa konke lokhu ngizokwenza ngoba nami ngiyilona ikholwa futhi ngiyingxenye nami yebandla lami. Ngakho nami nginalo iBhayibheli, ngiyalisebenzisa. Ngakho-ke ngiyobonga befundi, ngiyokucela befundisi ukuthi kunganixaki uma ngabe ngenza umsebenzi owenziwa yinina, ukuthi ngifunde izwi elithile eBhayibhelini angizukulikaphuna ngizolifunda inkulumo le engayikhuluma empangeni nanamhlanje ngizoqala ngayo la uma sengikhuluma nabantu esize kubona sihloko sayo sithi konke kunesikhathi sabo ithumela itholakala lapha yakumshumayeli isahluko sesithathu sengiyifunda konke kunesikhathi sabo yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu kukhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula loko kube kutshaliwe isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa isikhathi sokudiliza nesikhathi sokwakha isikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka isikhathi sokulila nesikhathi sokusina isikhathi sokuphonsa amatshe nesikhathi sokuqoqa amatshe isikhathi sokugona nesikhathi sokungagoni isikhathi sokufuna nesikhathi sokulahlekelwa isikhathi sokugcina nesikhathi sokulahla isikhathi sokuklebhula nesikhathi sokuthunga isikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokuzola fisa ukugcina lapho kula mavesi ebengiwafunda ngiqala ngawo ngoba ngifisa ukuthi namhlanje nani bantu benkosi esihlangene nani namhlanje nesihlangene ngani nokuyinina enizwa ubuhlungu ngaphezu kwethu fisa ukuthi lamazwi ngaso sonke isikhathi anibuse emqondweni wenu uma nikulesi sikhathi ngachaza nasempangeni ukuthi lamazwi agxila kumina nokuthi ngawazi ukuthi akhona eBhayibhelini ngesikhathi ngangivelelwe izinkinga ngo-2016 isikhathi engesikwenzeka into engingayazi ukuthi yayiqhamukaphi la engahanjelwa unkosikazi ngenyanga yokuqala kwahamba umama ngenyanga yesibili kwahamba ubaba ngenyanga yesithathu belandelana bonke emva kwaloko kwagcina noma kwadlula inyangana kodwa unyaka kwakuyiloyo kwalandela umfowethu kwakuyisikhathi esinzima empilweni yasemaxhunwini kodwa befundisa abaningi abafika bezosikhalisa abafika futhi bezokhuluma nathi besiduduza baqaphuna lamazwi abaningi basiduduza ngawo kwakukwasabe siyasinda yingoba samukela ukuthi yonke into inesikhathi sayo yingokuba sazi sakwamukela ukuthi ngesikhathi esadlule kusona kwakuyisikhathi sokukhala kodwa futhi babesithembisile abefundisa ukuthi siyoba khona futhi nesikhathi sokujabula nani namhlanje nisesikhathini sokukhala kodwa futhi kuzofika kudlule lokhu sidlule lesi sikhathi nifike esikhathini sokuhleka nokujabula kube sengathi akuzange kwenzeke konke lokhu umuntu owangibona ngiqeketha ngiqephuza namhlanje ngekazi ukuthi kulezo insuku nganginjani nanike nginesiqiniseko sokuthi siyofika isikhathi lapho eniyokwazi ukuthi kwake kwadlula isikhathi esinje empilweni yenu kodwa sesifikile nesokuhleka nesokujabula ngaphinda futhi ngasho ukuthi KwaZulu Natali thina sasibe uhulumeni obenenkinga yokuthi konke lokhu kwenzeke ngesikhathi sethu. Kodwa noma kunjalo asilahlwanga hoza kwethu aba uhulumeni kazwe lonke. Kwaqala umongameli naye waba nathi. Kodwa ngaphambi kamongameli lenhlekelele sasivelele ngalempangeni wafika uKhabazela. Khabazela ngabonga kakhulu kini na nonke nethimba owahamba nalo nifika la iqala lenhlekelele ukuthi vele ivela ngasendaweni yasempangeni lapho kwahamba khona imphefumulo eyishumi nantathu. Kodwa sasingazi, sasicabanga ukuthi sesikhalile kwanele ngaleyo mphefumulo, kanti kuseza okukhulu okungaphezu kwalokho. Kwasifica ngesikhathi sekuhamba laba bala eThekwini. Ibalo zenza ukuthi sithole sebengaphezulu ka-80 abantu abasilahlekele ngempelasonto nje yePhasika. Ngakho ke sibuhlungu kakhulu siwuhulumeni wakaZulu Natali. Kodwa futhi siyakhala sikhalisane nozakwethu bakahulumeni wase-Eastern Cape nabo abavelelwe inhlekelele edayifane nathi la noma ibalo zingalingani. Kodwa kithina ukufa komuntu noma ngabe munye ohambile emhlabeni kubuhlungu njengoba kubuhlungu nakulaba, kuphela kusishaye lokhu ngoba kusizumile. Kepha-ke befundisi, libambisene nohulumeni wethu kusukela ekuqaleni kuze kube yizoba namhlanje. Siyathemba futhi ukuthi nizobambisana nale mndeni kuze kube kuyofika ekuphetheni. Amakhosi endabuko, amakhosi ethu la ezizwe, ndabe zitha inkosi uXhiliza, abe nathi amakhosi kusukela ekuqaleni njengoba nanamhlanje unathi la, nakinina sibekisa kakhulu incomo kanye nokubonga kwethu. Siyafisa ndabe zitha inkosi yasemadungeni nisidlulisele nakongangezwe lakhe isilo samabandla ukuthi naye siyitholile imiyalezo eqhamuka kuyena, ekhalela naye ekhalisa le mndeni kanye nathi, ngoba abantu besilo laba abehlelwa yilokhu. Konke sesikwenzile kokudlulisa uhlelo sibhalele ehhovisini kamengameli nakubo bonke abathintekile be-disaster, National Disaster Center. Sidlulise incomo zokuthi le province yakithi ibe ithathwe njenge-province enenhlekelele ngokusemthethweni. Silindele ukuthi leyo mpendulo izobuya kungekude. Lokhu sikwenze ngoba siwukwaZulu Natali lo msebenzi ungaphezulu kwethu, lo msebenzi awunganga nathi. Ngakho ke siyazi ukuthi umongameli unathi makunje. Kwakuthi bafikile ongqongqoshe bobabili, ungqongqoshe osehhovisini lamongameli nongqongqoshe wakakhokta namakhosi. Kuyaselapha futhi sinethemba lokuthi nabantu bakwaZulu Natali ikakhulukazi abalahlekelwe kuyabelapha ukuthi nikhona bongqongqoshe bethu, niyosidlulisela ukubonga okukhulu kumongameli nalolu suku lwanamhlanje ukuthi umongameli alwenze ukuthi lifane nalolu nathi esilwenzile liwuhulumeni weprovinsi. Kodwa umongameli wedlulela wathi akube zinsuku eziwu-7 sise skatin sokuzila siyacela bantu bakwaZulu Natal ukuthi uhloniphe umyalelo kaMongameli lenhlekelele yasiphinda njengoba sisho yenzeka ngo-1987 nalapho yadlula nemiphefumulo eminingi kodwa njengoba ngithi yonke into inesikhathi sayo phansi komthunzi welanga zolo lokhu besikade sinesomiso besikhala sonke abanye bebeze balikhiphe bathi eyi mhlawumbe kungcono kwazona iy'khukhula kunokuthi lomise kanje ngoba ukomisa kwezulu bekusincisha amanzi sikhala sonke sikhuleka kumdali kodwa naseyifikile iy'khukhula akubanga kuhle futhi siyakhala futhi nalapho kodwa noma kunjalo asikwamukele ukuthi konke kunesikhathi sako ngaphansi komthunzi welanga yathanda khuluma ngodaba laseThekwini udaba laseThekwini selubekiwe laqaphunwa kakhulu abaningi luyasikhathaza udaba laseThekwini lithina luyahlupha udaba laseThekwini ngoba lwenzeka ngesikhathi esibi ngesikhathi abantu bezilile kufanele ukuthi ngabe bayawathola amanzi ngesikhathi kungwatshwa abantu bazowadinga amanzi akwazi ukuthi-ke singakwamukela ukuthi abantu abangabi nawo amanzi ngesikhathi esinjalo ngakho-ke sithi noma ngabe konakele kangakanani kubasebenzi bakamasipala abahlale phansi nomasipala wabo sibalekelele bathole ikhambi kodwa akulona ikhambi ukwenza kwalezi zinto esiyibone zenzeka ukushiswa kwemfucuza emgaqweni ngeke kwenze ukuthi loko kube isixazululo ukuvalwa kwamanzi ngeke kwenze ukuthi sifike esixazululweni nako konke lokho esikuzwayo ukuthi bathi bazokwenza abanye kuyezwakala nakwo-social media konke lokho uma kuzokwenzeka ngempela sithi kubasebenzi kwabamasipala kukhona osekunilahlekele basebenzi cabangisisani kahle asisho ukuthi umzabalazo wenu mawungabheki ukuthi nifune lezo zinto eniyifunayo kodwa ngeke silimaze imphefumulo ngenxa yokuthi khona inkinga eyenzeke kwamasipala akuhlale phansi kukhulunywe kubhekwe ukuthi umonakalo owenzekile eThekwini wenzeke kanjani kufuna isisombululo konke kodwa kwenzeke ngendlela ikakhulukazi kungabibikho ukwephulwa komthetho uma kukhona ukwephulwa komthetho siyocela ukuthi sibambisane namaphoyisa ukubhekana nokwaphulwa komthetho ngokuthi loko kuyingozi ezweni lonke ukuthi njalo nangabe kukhona into thina esiye sikhalisayo sekufanele ukuthi siqale ngokwephula umthetho okwesibili bese silimaza inqalasizinda okwesithathu bese kuthi okuhlupha thina sifuna ukuhlukumeza eminye imphefumulo engangene la laqatshanwe khona akuyona indlela yokuxazulula iy'nkinga le asiyikhulume ngala mazwi asisho ukuthi awukho umonakalo khona kodwa uma ukhona asiwuphenyeni sonke sonke sivumelane ngazwilinye ukuthi uzolungiswa kanjani kodwa singahlohlolozani ngokwephulwa komthetho ngako-ke sithi basebenzi konke abakwenzayo abakwenze ngendlela esemthethweni futhi kabasebenzi ikakhulukazi laba be-union ezingaphansi kwekhosadu bayazi ukuthi kukhona ne-Labor Relations Act la kulelizwe bayazi ukuthi yakhiwa yithi sibambisene nohulumeni sithi ayisebenze kanje the Labor Relations Act. Sekungenze njani ke namhlanje uma kungathe eThekwini kuphela. Sifuna ukuthi siqezuke emgaqweni we Labor Relations Act. Sifuna ukuthi yonke into ayenzeke ngokuthi sidala umonakalo oqala. Basebenzi asibambisane. Nani masipala siyabonga ukuthi siyabambisana kule nkingi. Siyabona futhi ukuthi nani niyimisele ukuthi ixazululwe. Siyabonga na ukuthi nibonile ukuthi ukuze ixazulule yisiphi isinyathelo sokuqala ekufuneka ukuthi nani sinisithathe. Siyasibonga leso sinyathelo. Konke ke kusele kutheni bayasibona yini nabathintekile. Ngoba leso sinyathelo sikhulu kabi. Sinyathelo nje sokuthi suspend with decision ebisiyimplimentiwe. Akuyona into encane ekuhulumeni leyo. Sinyathelo esikhulu kabi. Fanga bayasibona-ke abathintekile ukuthi sesithathiwe phela. Isinyathelo esitshengisa ukuthi umasipala uyimisele ngokuliqoqa lolu daba. Uyimisele ngokuthi akube khona isixazululo. Sonke akusiye kusona-ke isixazululo kodwa hhayi le ndlela okwenzeka ngayo. Siyabonga kakhulu kubo bonke abalekelele ngazo zonke iy'ndlela kulesi simo esibhekene naso nemiphakathi yakithi ebhekene nayo. Umnyango wakakhokta obuhamba phambili ohola u-emisi uNomsadube Ncube nayo yonke iminyango ebikade isebenza nayo ukuthi kulunge lesi simo. HOD Tubani msebenze kakhulu. Qhubekani bakwethu. Siyazi ukuthi senithwale kwaze kwangaphezulu kodwa yikho enye indlela. Asiwuthwaleni umthwalo. Akekho futhi omunye ozosithwalela Tubani. Sibonge kwe-HOD bonke osebenze nabo bakweseka uma sisesimeni esifana nalesi. La kukhona osomabhizinisi abayinikelile. Bayinikela ukuthi bazolekelela kwingqalasizinda. Siyabonga ngakubona ngoba bathe bazokwenza mahala abezukusibiza mali. Ngakho ke siyabonga bo bosomabhizinisi enitshengise ukukhuthalela izwe leni. Le nto eniyenzile yile nto ebidwa ngokuthi yi-patriotism. Into efanele ngabe wonke umuntu owusomabhizinisi uyayilandela alekelele naye. Ngiyezwile-ke ukuthi kuthiwa labo osomabhizinisi baholwa enye insizwa yasemacunwini. Khabazela ngenzela ukuthi nabasemacunwini khona abakwenzayo ngaphandle kandunankulu ngoba ngiyabona nibaningi la. Ngiyokhabazela khona udokotela Mkhizela, udokotela Mkhizela lapha ezansi. Nasemacunqini bakhona abazamayo. Kubo bonke ke osomabhizinisi ney'nhlangano ezinikelile. Ngako konke nikunikelelile bakwethu. Sithi uNkulunkulu azanibusise kulokhu. Futhi nikwenze nangelinye ilanga. Uma ngabe siney'nhlekelele ezinje noma abantu bevelelwe izinhlekelele ezinje. Mindeni yonke elinyalele sizoba nani kuze kufike egcineni. Ngiyitholile imiyalezo yokuthi ngathi kukhona la kuphambuke khona. Sesiyizwile le nkinga yokuthi ngathi bakhona abanye phakathi kweni abafike labe kufanele bathole khona usizo kwathiwa yayingathi abalitholi ngaleso sikhathi kanti izinto ziyaphuthuma. Siyaxolisa kakhulu, xolisa kakhulu uma kunjalo. Kodwa umnyango wakakhokta sesimkhululile u-MEC ukuthi akahambe abeyoqala ukulungisa leso simo ukuze ingabibikho imindeni ebambezelekayo ngokuthi ifihle. Kodwa futhi ungabibikho umndeni ongatholi njengeminye imindeni asifisi kube khona umunye umndeni otholayo ukulekelelwa uhulumeni kube khona omunye ongatholi ngakho ke siyacela ukuthi nisibekezelele uma kukhona la konakele khona kubo bonke laba bathintwe isimo samanzi sixolisa kakhulu njengoba sebexolisile asibekezeleleneni bakwethu sizongenelela uma futhi kungalungi sizocela lapha uhulumeni kazwelonke ukubambisana kulesi simo ngale ndlela ngifisa ke ukugcina ngokukhuluma nani bantu bakithi abashaywe zikhukhula baningi abantu esaziyo ukuthi imizi yabo ilimele kakhulu abaseyukwazi ukuthi bahlale kuyona abakwazi nokuphindela kwamanje sikhulumile nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu ukuthi ayiphutshunywe leyo mizi labo abalinyalelwe kakhulu abaphutshunywe kubhekwe ukuthi bangalekelelwa kanjani masishane kodwa sinesicelo sokubekezelelana sicele nakomakhelwane lasehlotsheni asibambisaneni bakwethu inhlekelele iyabanjiswana ngeke kuphumelele umuntu oyedwa kule nhlekelele engaka kodwa nasihlangene sibambisane siyophumelela ngawo wonke lamazwi ngifuna ke ukukhuluma naleli lunga le-United Nations ngesilungu I want to convey our sincere gratitude to Your Excellency, the Resident Coordinator for the United Nations, for you to take time and be with us at this time of mourning and to be with these families. That can only be regarded as a very, very gracious gesture from your office, especially on behalf of all the ambassadors and all of the consular generals who are here. We suppose that you represent the entire international community when you are here. And thank you for the words of encouragement to all of the bereaved families. We hope that this will go down in history as one of the great gestures from the United Nations to be with us at a time as difficult as this one. And only a caring and very caring organization can do this to the people in the universe. We are also part of the UN, and therefore you have shown us in no other way that you are part of us and we are part of the United Nations. We want to thank the Director General for all the work that you have done. And I want to convey to our ministers, honorable ministers, we have amongst us a very dedicated team, very dedicated staff. And I spoke about this at Empangeni as well. And I will change to Zulu now when I talk about it. Kunabasebenzi la labasebenza abalwa nezinhlekelele khabazela ninomama uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma labasebenzi abalwa nezinhlekelele sebesitakule kakhulu bakwethu la KwaZulu Natal ngabalula ukuthi kusukela emaphoyiseni kuyofika kulaba abezempilo ama-emergency rescue services. Lawo basebenzi kanye nalaba baka-fire engine. Labanye. Njalo masine inhlekelele zomgaqo. Yibo labasebenzi abafika kuqala. Kwi-scene of accident. Yibo abafika basilekelele. Baqoshe wonke ama-pieces ethu. Sesilimele. Sesingasakwazi kwenza lutho thina sisuke silfikile baka khulumeni sesingasakwazi ngisho ukuthatha umunwe ubona lapha ya ungawazi ukuthi uzowuphindisela kanjani labasebenzi basebenze lo msebenzi yibo labasebenzi ekufanele ukuthi namhlanje sebaba traumatized kwaze kwadlula siyasibuze kodwa ukuthi yini esiyenzayo siwuhulumeni ukuthi ngelinye ilanga labasebenzi ke babone nje kube nento ewuphawu lokuthi thina siwuhulumeni hayi wakwaZulu Natal kuphela siwuhulumeni kazwelonke labasebenzi kukhona esikubonayo kubona ngoba labasebenzi they undergo a trauma that we should be undergoing all of the time yibo labasebenzi ababona ngisho izinto uNkulunkulu ayeyidalile ukuthi ayifihlakale akekho umuntu ophilayo owake wabona ubuchopho bakhe asifuni nokubona kobomunye kwala abasebenzi njalo lezi zinto yibonwa yiwo ibona izinto eziyimkantsha yabantu labasebenzi bibonwa yibona thina siyiboni sekuvelele izinhlekelele namanje yibo labasebenzi abebesilekelela esilekelela kumbiwa ngisho inhlabathi kumbiwa inhlabathi kufunakala abantu abangaphansi kwaleyo nhlabathi yibo labasebenzi yilabasebenzi ke sithi ngelinye ilanga yafuna nje ukuthi uhulumeni kazwelonke namaprovinsi sithi siyanibona abasebenzi ukuthi you get traumatized on our behalf ngalawo mazwi sengathi uNkulunkulu angaba nani nonke emndeni evelelwe yile nhlekenhlele ngiphinde caphune futhi evesini lika-21 lika-John 16 elithi owesifazane lapho ebeletha kuba ubalusizi ngoba ihora lakhe selifikile kodwa lapho esebelethile umntwana akabe sakhumbula usizi ngenxa yenjabulo yokuthi kuzwela umuntu ezweni. Verse 22 uthi ngakho ke nani manje ngempela nilusizi kodwa ngizophinde nginibone futhi izinhliziyo zenu zizojabula futhi injabulo yenu akekho yonaphuca yona ni uNkulunkulu ke wayekhuluma ngomlomo walenceku namhlanje kusho thina egameni likahulumeni kwaZulu Natal sithi mindeni siyeza ngesinye isikhathi isikhathi sokujabula sizodlula kulokhu uNkulunkulu azabe nani imoya yabo bonke laba benu abathandiweyo abasishiyile sengathi ngalala iphumule ngokuthula noxolo siyabonga.
Honginika umvuzo omkhulu. Honginika umvuzo omkhulu wongi. Onginika. Onginika umvuzo omkhulu. Onginika umvuzo omkhulu. Kuvele kwathi nje ngisho njalo emva kokuthi umacingwane ndonankulu siyabonga kakhulu se emva kokuthi